DJ Desma 254.
African Princess, one and only, representing 255, and you're chilling out with DJ Desma. Holler!
Tunajua, the Scratch Diva, you a murder.
Oh na na na, oh na 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 na. Hey, the way you move your body, baby, Katerina. Shakupenda siku jui atajina. Mumuka kupa body, wala sumu. The way you move your body, baby, Katerina.
0711-670-804.
Oh,
on Instagram, follow at DJ Desma 254. Facebook, follow at DJ Desma.
The way you move your body, baby, Katerina. Shakupenda siku jui atajina. Muka kupa body, wala somo china. Akika nita ikatia bima eh. The way you move your body, baby, Katerina. Shakupenda siku jui atajina. Muka kupa body, wala somo china. Akika nita ikatia bima eh.
Loko, go loko. Oh baby, oh baby. Oh baby.
Baby, go gaga again for me. Kondisha mizuka sisi. Wala tatizo so pesa. Kiongeza na mina ongeza.
Baby, go down, now, now, now. 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 Baby, go, baby, go down, now, now, now. Baby, go down, now, now, now. Baby, go down, now, now, now. Go down,
no, no, no. Oh, got a winner, winner, winner. I can feel I'm from my inner mind. Nobody got me like you do. Be nobody dancing like you do. I know you call me lazy, lover boy. When I run off, I run back to you, my queen. Cause I never want to lose you to anyone. Nakupenda sana. Do it all. In my life, you be harder. And in my dreams, I they call on you, adore. Nobody fi understand, nobody fi understand. I say, in my life, you be harder. In my dream, I they call on you, adore. Yada. Say, make I tell you something.
My manager.
Go down, down, manager.
Go down, down.
Na kwanza usinge tokea, ningeongea nini leo. Bila ya penzi lako, nige enjoy nini leo. Imekuwa bora livyo potea, ukatokea wewe leo. Tena bila huruma yako, nige tamba wapi leo. Kwenye barifi, nikukumbate upate joto. Tuzae watoto, kozi laini, mtoto sop sop. Tumbora kuvaria crop top, fane sawa nini. We don't talk talk, sitaki shovo nisha blom blom.
Lala kifuani, kichuna lala usinzie.
Ikimuta
sukari, ananita asali.
Namba lamba pipi.
Kuku mwenye kidari, shepo ngangari.
Na kufunja kidi.
Kunifuni kamba, za upendo wake. Amenibeba kwenda juu, wakimponda sawa. Hawajui nona zidi kumpenda.
Siku kwenye kimuwa mvua, tukivua vua. Sema taji laze kwenye kifua. Unanijua jua, na kujua
toto sop sop. Tumbo la kuvalia crop top. Faima wa nini? We don't talk talk. Sita kisho bonisha blok blok. La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
la la la
la la la la la la. Beautiful. Can I look at you? Can I be with you? Can you be my eye? Can I look at you? Fall in love with you, girl. You love me. Kunda, kunda, kunda. Nakupenda. Oh, baby, nakukunda, kunda, kunda. Nakupenda, wangu.
Hold my hand. You know you're the only one, baby. hold of my hand. You know you're the only one for me. Are you the make me go high? High, nikumbate wakati umande. High, are you the make me go high? But like, I love you. Oh, I love you. Well, I love you. Oh, baby, I love you. Well, I love you. I love you. Oh, well, I love you. Oh, baby, I love you. When you want me leave for the sea, I'm go pee. But you the only one who want me. See, where's it go? Achala, don't yet you mean. Yapo, kwa mungu, see, oh, me. How you took a shot, I remember. Pulling a water close, but chamber. Whisper in my ear, not dependent. Oh, not dependent, baby. Hey, hey. Ni kumbate wakati umande. Hey, hey. Now you done make me go high, hey. Well, I love you. Oh, I love you. Well, I love you. Oh baby, I love you. Well, I love you. I love you. Oh, well, I love you. Oh baby, I love you.
Your girl Nandi, aka the African Princess, one and only, representing 255. And you're chilling out with DJ Desma. Holler!
Hey, dunia, kumbe tamu. Nilikuwa wapi kwinjo wanadamu. Yani dunia, kumbe tamu. Hivi nilikuwa wapi. Patia mana, nilishangalia sana, na kujikatia tama. Oh la la le, oh na vionpatia, mama najifia, ama umepania. Oh la la le, ah baby you are my angel, mwenye raha za mwezi ho. Oh my gosh, let me sing for you. Let me sing for you.
Tatiana official up, aka Mr. Chopper Dom, aka Mr. Madadem. Them. Nilikuwa na DJ Desma, sinajua ni scratch diva.
Hata nikikosa kujaza tumbo kwa vichipsi sijari. Oh yeah, vile jinsi na furaha moyoni. Nahisi kushiba kangia kwa tumbo, hata nitosha kwa ugali. Patia mana, nilishangalia sana, na kujikatia tama. Oh la la le, oh unavyonipatia, mama najifia, ama umepania. Oh la la le, ah baby you are my angel, mwenye raha za mwezi ho. Oh my gosh, let me sing for you. Sing for you.
Kupenda sana. Ulipokosa nisame, ulipokosa nkusame, na maisha yandele. Ulipokosa nisame, ulipokosa nkusame, na maisha yaendelee. Rafiki zangu wanaulizia, wanaulizia. Ndugu zangu wanaulizia, yule wa zamani.
Yo, what's up, good people? They call me Swagger the Baddest right now, and I'm chilling out to DJ Desma.
Could have been me and you in Kingston Town, baby, don't stop.
DJ Desma.
She got a big booty bumper, smoking that skunker. Every man I want her, but she say them a wanker. Baby, I get chugga, and I eat a manka. Our nigga, what they are now, on a taka taka. Oh, yeah. One man, I can't satisfy her. She needs more wood for the fire, yeah. No man, you cannot deny her. Can't deny her, yeah. Ease, girl. Tasting good like cheese, girl. You the top shatter, African butter. Bust them dick. Everybody to her, them act them friendly. Baby girl, I kill it, she kill it, she kill it, kill it, she killing it daily. Every man to her be a batty boy. You don't know, say she a treat you like a toy. She a girl, but she do you like a playboy. Some a girl want her, so they say that she a tomboy. Every man to her be cool down, tight and clean that, pum pum sweeter than. Ease, girl, tasting good like cheese, girl. You the top shutter, African butter, busting daily. Who that girl? Who that girl? That girl? That girl? I say, who that girl? Who that girl? That girl? That girl?
On the beat. Pisha kunywaga sana maula kana kulalaga popote. Pashani zushiaga kibata nusura waningote. Nguo yangu yote viraka siheshimiki popote. Mwisho yo wantoe sadaka, yo uje uniokote. Isiwe mongo, siyo kwamba silaki akula. Niki kukumbuka ndona hajana, siyo kwamba silali lalala. Ila picha yako paka tapotoka, siyo kwamba silaki. Niki kukumbuka ndona hajana, siyo kwamba silali, yeah. Ndo kama hivi nikitoka na lewa, stressi kama zote. Kushani kila siku napewa makesi kama yote. Ila siyo kwamba silagi nakula. Ila niki kukumbuka
Biyoko
uje
Biyoko
imenitawala dunia
Biyoko.
Oh baby baby
Biyoko.
Oh baby baby
Biyoko
imenitawala dunia
Biyoko.
Tokea kufa kwa ajili yako. Hata mama nishamambia asikutenge. Na kama itatokea kufa kwa ajili yako, hata ndugu nishamambia asikutenge. Kichwa changu tupu kama kopo, hisia zangu zimekufa kupenda. Kutwa na chindia tumadombo,
kimwili kinatiririka kugonda, ila sio kwamba silagi nakula, ila nikikukumbuka
Mashallah, urembo wako hauna doido. Ay, mashallah, kwa urembo wako ongeza maringo.
Ay, mashallah, uzuri wako hauna doido. Ay, mashallah, kwa uzuri wako ongeza maringo. Ooh boy, you should know that I can do without you. Ooh boy, you should know that I can do without you.
Yeah, you should know that I can't do without you. Ooh, yeah, you should know that I can't do without you.
Ay, mashallah, urembo wako hauna droido. Ay, mashallah, kwa urembo wako ongeza maringo.
Ay, mashallah, uzuri wako hauna droido. Ay, mashallah, kwa uzuri wako ongeza maringo.
Mtoto msafi umesafisha, na tena wewe sakotika. Heshima unayonaridhisha, na tena wewe ndo malaika.
Hakuna mwingine atafanya moyo wangu pumzike. Hakuna mwingine mpaka wanizike.
Hakuna mwingine atafanya moyo wangu pumzike. Hakuna mwingine mpaka wanizike.
Ay, mashallah, urembo wako hauna droido. Ay, mashallah, kwa urembo wako ongeza maringo.
Ay, mashallah, uzuri wako hauna droido.
Hey, man tell the truth, man don't lie. Wezi kutembelea kiatu changu kikufai. Hey, kila mmoja anapenda kufurai. I take myself, I'm doing fine. Nataka kuishi milele, I don't wanna die. Smoke cigarette, drinks to refresh mine. Waiter, 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 don't get say another round. Waiter, 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 nataka another round. Waiter, 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 don't get say another round. Waiter, waiter, waiter.
Hey, it's your girl Nandi, aka the African Princess, one and only, representing 255. And you're chilling out with DJ Desma. Holler!
Chupa ina kata, chupa ina rori. Moja moto, moja baridi, hakuna story. Them girls wanna have fun, not bored. No kispendi when the plan is, I'm a good. Nyondoki hapana, na enjoy, na jichanganya. Kikutana marafiki, tabia za fanana. Na stukia, shakwa usiku sana. Kili naniambia, kuna kitu cha kufanya. Na mwingia msichana, na mletia za ujana. Kumbe na nijua bana, shame no pana. Naona nyota nyota, shanza kuchanganya good. I gotta go, want to know, one for the Lord. Waiter, waiter, waiter. Don't get say another round. Waiter, waiter, waiter.
Everybody need a special someone. We could dare to make you smile. We could dry a lot of tears from your eye. Everybody need that special love. We could always hold your hands. We could dare with you and through the end. Know you need a special feeling. Feeling where they give different healing. One we go there for you. The one who go bubble you. And we go love you every night and day. No go ever use you play. Not the kind one where you need. Not the kind love where you need. Everybody needs somebody. Somebody oh somebody. Everybody needs somebody. Somebody oh somebody. Everybody needs somebody. Somebody, oh, somebody. Everybody needs somebody. Somebody, oh, somebody.
Yeah. When I look in the mirror, I see you.
feel you inside my heart, girl. Everybody needs somebody just to be happy. The one in all this world, there's you, my angel. Now I need back temptation. Kisura ketamu kama pipi. Oh, my angel, chama ringo. Oh, I'll die for you, I need somebody.
Somebody, oh, somebody. Everybody needs somebody. Somebody, oh, somebody.
Everybody
needs somebody. Somebody, oh, somebody. Everybody needs somebody. Somebody, oh, somebody.
Know how to control it. When I'm wrong, I know how to say sorry. I tell her, baby, you know me better, so please don't worry. Hey, she like my swag, of course I'm young. Yeah, 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 yeah. And I know how to play with my tongue. Ooh, yeah. My baby, she don't need in my paper. She got her own, she got her own. For my baby, I go be undertaker. She's not alone, she's not alone. She do, she do, she do. She do, she do, she do. She do, she do, she do. She don't want nobody. My baby, she do, she do, she do. She do, she do, she do. She do, she do, she do. She don't want nobody. My baby, I like the way she move on my baby. She tell me, baby, yes, I'm ready. I gave her everything, now she's ready. She like the bedroom, she like the view. I love the shape, no way, doctor do. Better, better, better. She got me sweater, sweater, sweater. Anataka twende Serengeti, Zanzibar, Kilimanjaro. Anahamisha pale nilipozoe. Anataka kweka kwenye mtaro. My baby, she do, she do, she do. She do, she do, she do. She do, she do, she do.
DJ Desma
254. My baby, she do, she do, she do. She do, she do, she do. She do, she do, she do.
Sijuto, mapenzi hayagawanyiki. Nimepata pumziko, moyo haupapatiki. Naionja pepo ingani nipo duniani,
duniani.
Nalila leo na kesho, penzi lipo siniani,
siniani.
Nikunongoneze neno zuri la mapenzi, unibembeleze kwa tungo na utenzi. Baby niongeze, niongeze malezi. Penzi tuteleze, tuteleze, uteleze. Would you be my wife?
Yes, I'll be your
wife. Would you be my wife?
Yes, I'll be your wife.
Baby, would you be my wife?
Yes, I'll be your wife.
Would you be my wife?
Yes, I'll be your wife.
Yes, I'll be yours. I bet so much for me. Yet I leave. Yes, and now I'm a la la. It's been real. Cause I have found a piece of my heart. You're the piece of my heart. And I love you. And I am Paco. I'm Paco. I'm Paco. I'm Paco. I'm Paco. I'm Paco. I'm Paco. Baby, yes, I do.
I'll take it to my mama, I'll take it to my daddy.
Tugurene kazi ojambale.
Tutaenda kwa mama yangu na baba yangu.
This is DJ Desma 254.
Yes, I'll be your wife.
Yes, I'll be your wife.
Dachi, si wanapenda kubeng.
Mwenye nyumba,
Godfather.
na baya gani otea Mana kila najifanya na potea
Na kulipa mwezu jao
Mana na data mshara umeisha na sija uboge
Mwenye nyumba
Yana kweli meposti vile vinoti vingi kwa pochi
Na kulipa mwezu jao
Wala isiongopi vile vinoti vya bwana bosi
Mwenye nyumba
Ivi mwenye nyumba nanpenda
Na kulipa mwezu jao
Au nanpenda
Na kulipa mwezu jao
Etu nanpenda
Na kulipa mwezu jao
Nisa kona kupenda
Mwenye nyumba
Ebana na mugopa mungu wanafata wazazi nikimu Acha bosi anafata
Mwenye nyumba
Wabai haki ya mungu kuficho kweli kazi Kusema kweli mia na nikata
Mwenye nyumba Na kulipa mwezu jao Mwenye nyumba Na kulipa mwezu jao Mwenye nyumba
Ebana na uza feni Na uza jito mwetinu nimeshiwa kodi ya
Mwenye nyumba
Na uza godoro pia na sabufa Nataka nikalipe kodi ya
Mwenye nyumba
Kwanza na mumba mungu iwe kweli Nipate wa kunipenda Amiridhie kumoyo Nyepushe na matapeli Wale wakula na kuenda Mini meumbwa na choyo Aridhike na changu kidogo changama Asiwafate madanga Shida zake ziwe zangu hadi kesho kiyama Vifaranga Sifa ya mume chando chando You know kiwe mkando kando Aki mimi na aja zendo Ni mnanganie Mchungaji mikondo kondo Vita yangu komando mando Michepuko iweke kando Wasini ibie Kama niki
Kama kimpata Kama kimpata Kama kimpata Tampeleka kwa mama
Tabia, sura shepu vina changia Msafi kutakata, kifuani pawe dodo Tena awe anaturia Yani asiwe kiruka njia Anipe na chotaka, kitandani kwenye godoro Tena na ahidi, nyumbani tarudi mapema Bati mbaya nikichelewa, nitasema sore Na yani ahidi, hata kwa gachanda chema Namanisha sitokongewa Wana wasi michore Insta kufollow warembo kawaida Itabidi azoe Sio maswari kankonida Sipendagi mayowe Kondomu akikuta mfukoni Asiulize za kazi gani Simu nikapokecho Asiulize baby ni nani Eti mbona umeganda online Unachati na nani Sasa mwizi arobaini akini fuma one tutani
Kama niki
Kama nikimpata Kama nikimpata Tampeleka kwa mama
Kami kwa mama
kote Kama nikimpata
Kama
nikimpata Tampeleka kwa mama
Na umwa Ina marathi Nipeleke ni hospitalini
DJ Desma 254
Mwazenu nauma, moyo umekufa ganzi Nimechoka kunywa kwinini Naisi ukicha, nusu taira uchizi Naona kinyama zongo Niliyafaka, ramika ipiga mizi Ikanipasua ubongo, ubongo Angenambia basi, tungeachana kisungu Ungempa nafasi, kuliko kutupanga mafungu Nisinge kasi, japo ni ngumu machungu Chanya na hasi, anapangaga mungu Kibatari kazidisha tambi, penzi limelipuka Yanachiti haugopi dhambi, anaruka ruka Moyo kaupiga bambi, umeshateuka Popote anaweka kambi, kutwa na chepuka Yani, wanokujaga kwa tafadhali na kupenda Wakimaliza shida zao anakwenda
Eti o, nilipotoka nilitenda. Kumbe ni waongo, waongo.
Hey hey, it's your girl Nandi, aka the African Princess, one and only, representing 255. And you're chilling out with DJ Desma. Holler!
Oh, nenda mwambie, mapenzi haya na changiri yanaumiza. Nenda mwambie, kuna walo matajiri wa shalizi. Usimfiche mwambie, mapenzi haya na utabiri si miujiza. Fanya mwambie, mimi si wa kwanza kumizwa. Yali watesa vikongwe, tulisoma vitabuni. Nami amenipa mazongi, najikaza kisabuni. Sawa mimi ni mnyonge, damu yangu ya kunguni. Mifungu la tatu kibon, mwenzangu la kela kumi. Angenambia basi, tungeachana. Kizungu ungempana fasi kuliko kutupanga mafungu. Nisinga kasi, japo ni ngumu machungu. Chanya na hasi, yote napanga Mungu. Kibatari kazidisha tambi, penzi limelipuka. Yanachiti haugopi dhambi, anaruka ruka. Moyo kaupiga bambi, umesha teuka. Popote anaweka kambi, kutwa na chepuka. Yani
nikitaka kwenye line bila bila shuaini kwake nimelewa kama waini tilalila. Yesi simizi na migegedu tunagegeduana. Nilivyo sina chisi tajiri wa mbegu na muonga na mwana. Baba mdenge mama mzalamu unolake la kurithi. Kafunga tenge mwali chakaramu shetani mwana ibirisi. Ipu, uchungu, mwana nyuma umejaza kishundundu. Kwenye zipu, kuna kirungu, usikamate utawaita wazungu. Babu mkuna nazi, kachuta makishi nani, na msuli wake uko wazi. Mambo yote hadharani, ogogo ogogo.
Mtoto anadaka, uli kipa, donye
lewa beta.
Tena kikata nae,
kisa. Unavyo baby, unavyo yoga, ewa unyeshe. Baby, aja unyeshe sana. Unavyo baby, unavyo yoga, ewa unyeshe.
Asa komesha dengu, dengu, baby dengu, dengu, ringa dengu, dengu, deka dengu, dengu wa mbone.
Kanifonda la migu, anataka nipite pe. Kundo chinyu, anifikishe kwetu. Eko tamura vya kitungua, rojo ya embe kibanda. Odari kunengua, miunu ya ushubwada. Nyuma kalisa sambua, kafungasha midabwada. Anavyo tafuna mua, kakivogoyo dada. Katoto kamilainika mwana, kukapandizi banana. Nakapeleka kwa mama, mama, mama
Dangote.
Kama kuku tokimisana, kanaibuka kana zama. Kamuli kana balana, lana, lana, lana
Kazote. Apa, mtoto anadaka, uri kipa. Lunye lila
wabeta,
tena kikata na imikisa.
Baby, aje mchesa.
Kwenye muziki nilianza kabla yako, shahidi mama yako.
Utaniambia nini?
Kama bata nimekula zaidi yako, acha ngonjela zako.
Utaniambia nini?
Kama ngambo tulitimba kitambo, kitambo kabla yako.
Utaniambia nini?
Mjengoni nilikuwa na baba zako, wengine mama zako.
Utaniambia nini?
Nipe heshima yangu au nichukue kwa nguvu.
DJ Desma 254.
Nipe heshima yangu au nichukue kwa nguvu. Sanani kazi siyo chaka la maovu. Ukiongelea nyota si kwetu si galakari. Gemu ina safari japo tumeitoa mbali. Muziki huu menifanya niwe mbunge. Nisimame imara mikumi kama moringe. Imani yangu ilinifanya nishinde. Na shukuru mwenyezi na zaidi nombo nirinde. Na siri nyingi nyeti kama taulo la guest. Ukindiliti wenzako wanda request. Nilisha sema ngoma ya watoto ikeshi. Leo J ina mada na kumalizia kesi. Watoto na vimba kama melishwa amira. Wanaume pisikali mashauzi kama Jamila. Trendi na managani kama mnapoteza dila. Muziki kwetu ajira udwanzi unanipa sira. Kwenye muziki nilianza kabla yako. Shahidi mama yako.
Utenambie nini?
Kama bata nimekula zaidi yako. Acha ngonjela zako.
Utenambie nini?
Kama ngambo tulitimba kitambo. Kitambo kabla yako.
Utenambie nini?
Mjengoni nilikuwa na baba zako. Wengine mama zako.
Utenambie nini?
Minakuja mnavuma na kupoteka mopepo. Hiki kipaji hazina jamaisha kesho. Wengi mnanyia mkono sukati bali inawosha na jua. Mkikuwa mtajua wapi mlikosa. Mnasahau kichwa cha kuku daima kibebi mzigo. Sasa vipi jina dogo tuleo mnaanza zogo. Kinywa cha mzeki inanuka maneno yake anaponya na kuoni. Kama una jicho la tatu ona. Chezea mshahara dogo si chezee kazi. Kabla hujanisema jicho ni mwako toa kibanzi. Wengi mnajita wanaharakati kumbe waoga. Kama kunguru hanenevi kwa jalala moja. Watoto na vimba kama melishwa amira. Wanaume pisikali mashauzi kama Jamila. Trendi na managani kama mnapocheza dila. Muziki kwetu ajira udwanzi unanipa sira. Kwenye muziki nilianza kabla yako. Shahidi mama yako. Kama bata nimekula zaidi yako. Acha mwengela zako. Kama ngambo nulitimba kitambo. Kitambo kabla yako.
Lakini mwana shango moyo wangu kwake chambo ndo ananifanya nawaza. Chozi langu wapi chanzo limegeuka tangazo sisemi kanyamaza.
Saya menifika gambani yanapuputika gambani akinaumia. Sina pa kushika jamani. Sijitamani sangia
Mapenzi gololi nimedema. Ndofu kibori sina jema. Na mengila nashindwa kusema. Mwenzake sifichi zilipenya. Hata siridhiki nikihema. Japo siyo chanda shema. Mi umenikoroga.
African Princess one and only representing 255 and you're chilling out with DJ Desma. Holler!
Love the place behind me. Kama sina ndo basi na jicho shabana. Naeze kama bandi. Naziba nyufa ila yeye ndo analeta panya. Na mwingine na misi na misi. Utaga na mkisi wenda ndiyo yeye. Ana niumiza wenda ndiyo yeye. Bari yangu nyambizi wenda ndiyo yeye. Anaeni Julia wenda ndiyo yeye. Mezi gololi nimedema. Ndofu kibori sina jema. Na mengila nashindwa kusema. Mwenzake sifichi zilipenya. Hata siridhiki nikihema. Japo siyo chanda shema. Mi umenikoroga. 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 Umenikoroga.
DJ I'm on a special feeling. Baby check a shit. Baby, just crush it. I'ma get this kind of feeling. I say na sweet feeling. Yeah, baby, just crush it. Baby, just crush it. Your body so fly, no need visa. You dey make me go loco. Yeah, your body na fire. I'm a licha, check a mora. It's a biggie heavy something when you roll it. Make I take my time to control it. Ain't nobody bad like.
I say nobody fi slay like you. Oh yeah, love you all your ways too. Baby, Jack, I share you. After the party, say we go to my place, go to my place. Love you all your ways too. Baby, Jack, I share you. And after the party, say we go to my place.
Tunajua, the scratch diva, you a murder.
You 100, baby, make me come, buddy. Now we get our body. Not there for your case, but you go to my place. Not there for your mother, gonna make you overcome again. I'ma get this kind of feeling, I'ma that special feeling. Baby, check a shit, baby, check a shit. I'ma get this kind of feeling, I say that sweet good feeling. Baby, Jack, I share it. Baby, Jack, I share it. Love me all your ways too. Baby, Jack, I share it. After the party, say we go to my place, go to my place. Love me all your ways too. Baby, Jack, I share it. And after the party, say we go to my place.
Oh my love, when I want to cry, I know ways into. Close my eyes, start to dreaming of you. And when I want to die, I know waiting to do. I got life for your body, take my life with you. It's you and me against the world. So now take me and make me up. Naya, Feli, Mata, Biko.
Madui, badala ya miezi kupita vikombe lazima vigongane na sio kwamba hayajui.
The scratch diva
hayajui figo za kusema vya ndani sinaga hizo. Ama kumtafuta mchawi ni nani ni kuongeza tatizo. Tulia hapa tutakuwa wandani hadi paradiso. Na tukatangaza weupe mambo hadharani na tatu ndo hizo. Sitaki kuamini kwamba lile kabula mabaya yangu alina kama chache mema. Oh mema, nitakuwa mshamba nikiyasema yote mabaya mwenzangu ili nionekane mwema. Yapo mapenzi yanaumiza, I wish tusisema vibaya. Oh la la la, ili kesho tusizikane vibaya. Oh no no, siwasikilize wabambe. Nami nitunze zako za miaka rudi nena. Kuna leo na kesho. Hata madui zangu walikuaga madui zako. Wawezi kukupenda, wanakuvuta uwe kitekesho. Mana hata ukisambaza hicha zangu zaibu ni sawa. Hata uliko mawi na hata mtupu wako ukiutandaza. Watu wangu wakaribu sio dawa. Mama kuna kamchezo, mtunze mtoto wako. Na watu wenye majungu, majungu. Ili kubali kuyacha vya dezo, sababu ya mapenzi yako. Nikachana na mzungu, mzungu. Maneno ya utazani wanakute
tunateketea, kumbe tuzalilishane wanachongojea. Usiwape faida wambea, nami kama kawaida na kuombea. Sitaki kuamini kwamba lile kapu la mabaya yangu alina kama chache mema. Oh mema, nitakuwa mshamba nikiyasema yote mabaya mwenzangu, ili nionekane mwema. Yapo mapenzi yanaumiza, I wish it tusisemane.
The party gone, gone. All over the place, so you can get the Jonah, Jonah, Jonah. Like you go point and kilo, yeah, the man they come, come. We they roll up on the rooftop, oh, on the high grade. Yeah.
I am only for you, baby. I am only for you, baby. Your body, it belong in me.
Since many, many years, I want to be a haka. Haka, haka, haka. Like a Didi and Moi Moi. You dey bust my mind, can't jam me like I like Madame Coin Coin.
Yeah, position, yeah. For real.
One time, girl, give me one time with your slow one, girl, you dey run town, no. Two time, baby, give me two time. If you be your banjo, I go cast down bando cause.
And I'm me and you. You my number one and my number two. I never see a woman find past you. Toto Nairo people, oh, Paka Mombasa. Johnny Pelo Jitu Lacho.
Scratch Diva.
Your love is crazy, me city.
ilivi soko nyoko ya sitimie kwa natabi. Usiku ni kunje kunje nilale tamani, kipepeo ni punge punge mambo sharukani, kwa mganga kufunge funge ndere kazi kani.
This is DJ Desma 254.
Yeah. I would like to introduce to you. Abba. Better be some new world. Yo, they want it on the town. Talk about that. Don't get too serious about music, baby.
Kwanzesha data kwako menitoa akili. Ongeza mikachumbari na mapili pili. Kwako mi na wai viwili wili. Nipige suti na tie tutoka wili.
Baby girl, you know the way you wind your waist like you know. Mita tu a body mixa miguno. Na unanikosho kisa kata uno, uno, uno. Yeah, the body tight, biggie wa sumo. Hey ya, vita jumo. Yani kubunkupa, nachoma mchomo. Ukileta na weka umo.
Weka matama we seteleze. Aho wanakuja, stop. Ikamate kote we tembeze. Aho wanakuja. Wazu, wazungua. Wazu, wazungua. Wazu, wazungua. Wazu, wazungua. I say stop.
Ayanza tigiza yan. Ayanza tigiza ye. Ayanza tigiza. Antigiza. Antigiza yan. Ayanza tigiza yan. Ayanza tigiza ye. Ayanza tigiza. Antigiza. Antigiza yan.
Yo, that was yes, I'm on Rafiki. Now I'd like to introduce to you. Hey, everybody say Jaiva, Jaiva. Say Jaiva. Hey, everybody say Jaiva, Jaiva. Say Jaiva. Hey,
Koko weka ni weke, weke. Achana na vite, che, 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 che. Itulise ma pepe, pepe. Ukiweza ni teke, ke, ke. Umeoteka mtima. Kende waka kuna mzana kupima. Hey, kufata na bima. Nikuteke, nikupeleke dina. Hey, umeoteka mtima. Kende waka kuna mzana kupima. Hey, kufata na bima. Nikuteke, nikupeleke dina. Kwako naka, 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 naka. Nimekaza kwanga, 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 kwanga.
I say stop. Weka matama we seteleze. Aho wanakuja, stop. Ikamate kote we tembeze. Aho wanakuja. Wazu, wazungu, wazu, wazungu.
Yo, what's up, good people? They call me Swagger the Baddest right now, and I'm chilling out with DJ Desmond.
Ninja.
Najua, the Scratch Diva. You are murder.
Yeah, shit.
kosha. Anajiko, anajikosha. Anajiko, anajikosha. Anajiko, anajikosha. Jumamosi kakesha analewa, Jumapili kanisani
anajikosha.
Eti sipendi vya kupewa, pangwa nalipa shabani.
Shoga jana nilinoga, na nywele yako umetisha. Nimesharudi na oga, iyo nitairudisha.
Kwanza hata usitume tena, tayari nishazira. Asa baby nitakula nini, ziri kwa ganya sira. Bezi bichi makelele bwana, nimehama nipombweni. Tena huku ni baridi sana, uhitaji atafeni.
Anajikosha.
Awi. Awa. Awi. Awa. Awi. Awa. Awi. Asa lelele. Lelele lelele lelele. Tena lelele, 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 lelele.
Lelele, 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 lelele.
Anajiko, anajikosha. Anajiko, anajikosha. Anajiko, anajikosha. Anajiko, anajikosha.
Yebo!
Baby umeniweza kwa bedi, simkumbuki Juma wala Mwamedi. Ila mbona simu yake sasa taki nijue paswedi.
Anajikosha.
Tonyo nshatuma, pengine shida mtandao.
Anajikosha.
Nikipiga kwa watoa huduma, maelezo kibao.
Anajikosha.
Miso zagiza kucheza cheza na mshipangili.
Anajikosha.
Mara gafla kai ya mameza na kimbia bili.
Anajikosha.
Iyo ndinga irika matuanka wapalezeni.
Anajikosha.
Kumbia renda kuvimba tabata na kademu pembeni.
Anajikosha.
Awi. Awa. Awi. Awa. Awi. Awa. Awi. Asa lelele. Tena lelele, 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 lelele.
Lelele, 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 lelele.
Anajiko, anajikosha. Anajiko, anajikosha. Anajiko, anajikosha. Anajiko, anajikosha.
Yabo, yabo.
0711-670-804 on Instagram, follow at DJ Desma 254. Facebook, follow at DJ Desma. Twitter, follow at DJ_Desma. I am DJ Desma.